Suzana ngihleli nezizwe. La ikhaya niyazisebenza kanzima, umzimba osebenzayo uphatha kamnandi. Madlamini, madlamini, angithi na uyazi ukuthi angibuyi ngolwehlanu.
Angelus now.